SMG.
One more suspender.
The two boys in the building.
Ebana Jaguar.
Waliomba nisitambe na watambia, wakiuliza eti oh anajisikia, mara huku mara kule wataumia. Nipo zangu tuna mtoto anakulabia, ananipenda na hatuna matata.
Mtoto yuyu yu,
na tunakurara kiraifika kwa weekend. Ila kipita watu wanavunja shingo, na kiteza muziki utapenda kiundo. Yo 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 yo, kimona watu wanaimba
kolo kolomba kolomba,
ni mzuli nando na mwita wife
kolo kolomba kolomba.
Oyo 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 oyo,
kolo kolomba kolomba.
Utama pipi sio wa bigiti
kolo kolomba kolomba.
Sangele 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 sangele, ah sangele sangele sangele. Sato kunyuma lawama, mtoto kapewa na mama, kafunzu mafunzo yote mtoto, oh, huyo kanipa vyote mtoto, oh, huyo sishagi kimoko, napiga mpaka sema ya moto moto moto. Wakimuona watu wanaimba
kolo kolomba kolomba,
mzuri nando na mwita my sugar
kolo kolomba kolomba.
Oyo 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 oyo,
kolomba kolomba.
Tamwa pipi so a bigi G
Colomba,
ah, sangere, 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 ah, sangere, 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 sangere.
Wakimwona watu wanaimba
Colomba, Colomba,
mzuri nando na mwita wife
Colomba, Colomba.
Oyo oyo, oyo oyo oyo,
Colomba, Colomba.
Tamwa pipi so a bigi G
Colomba.
Anapocheza na kuwamsha popo, basi makofi piga ukisema
sendema.
Ngoma tamia ni ngoma kali, cheza unavyotaka
sendema.
Moto na waka
sendema,
maduna wakaka
sendema.
Jamani fire fire, kosha shusha na kaya kaya. Wajomba fire fire, kosha shusha na kaya kaya. Moto, 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 moto.